Kijijikoni ndiye life yanga. Ine sinema kanisa pona zobwele la kumbuga. Investment ya chikondi yose. Uona ndawini fakamo. Usaka nilisha inelele. Baby please, usani panyele mtima. Koni kabanga kalokwa Efyo ningabanga watoshe. Investment ya chikondi yose. Uona ndawini fakamo. Usaka nilisha inelele. Baby please, usani panyile mtima uyu. Kapis ni kalaska na salako. Ukapwanya wani sirizi saiwe. Baby please, usani panyile mtima uyu.
Anything.